your zuri tu, she got it man. Tabi ya shima ndiyo du, she got it man. Baka kwa ma sister du, yeah. Na baki tu kusema u, she got it man. Tukianzi ya zuri tu, she got it man. Tabi ya shima ndiyo du, she got it man. Baka kwa ma sister du, yeah. Nabaki tu kusema ushigare.
Mara kwanza mina mwona istizu Dodoma. Kapangaji his kama mtu mwenye homa. Kutuwa salam tu jiblake ni noma. Sauti ya kitungaji his name epona. Tef ya keshingo mwendo wa maringo. Nende furaipo niambia yuko single. Siyo siri mtoto uyo meumbika. Na kama akipita mbeda watu kumibaz. Na nekatiao lazima utababaika. Hata wawili wivu tumewashika. Kiesa wangwendo mefika. Na mina apa kamwe sinto mwacha. Nina imani atanizali ya mapacha. Na hata kama batimba ya kiwatasa. Mnajua sitoweza kumwacha. Na yote ni sababu tu, she got it one.
Tukianzi ya uzuri tu, she got it one. Tabi ya shima ndiyo du, she got it one. Baka kwa ma sister du, yeah. Na baki tu kusema u, she got it one. Tukianzi ya uzuri tu, she got it one. Tabi ya shima ndiyo du, she got it one. Baka kwa ma sister du, yeah. Na baki tu kusema u, she got it one.
Sito sahau mara kwanza meni rusu. Nimbusu, ni tomase zake chuchu. Nona fahari ude umpenzi uko na mimi. Na nina hidi milele nita kuthamini. Sito jalia shate mbea na wangapi. Kuwa nawe maisha ni nona bahati. Kilo na popita maselo na wadatisha. Baba isha wanabag macho juju. Wako napo madu wanakasirika. Kuchandita wanavenua midomo juu. Najua yote yoni wivu tu. Washa kuzushia mambo mengi tu. Ila wewe ndo my baby girl. Mmoja wapeke. Siwezi kwa na rap bila kwa na we. Makosa nomba unisame. Nataka kwa na we milele. Oge okay. You got it one.
Tukianzi ya uzuri tu, she got it one. Tabi ya shima ndiyo du, she got it one. Baka kwa ma sister du, yeah. Na baki tu kusema u, she got it one. Tukianzi ya uzuri tu, she got it one. Tabi ya shima ndiyo du, she got it one. Baka kwa ma sister du, yeah. Na baki tu kusema u, she got it one.
Nonesho lito na choma. Nonesho zadi ya nguo zako ulizova. Nonesho zadi ya ngozi yako ya kunga. Nonesho kila mbato kitanipa ra. Yeah, you got a guan, you my number one. And niya yangu mini kuwa na we maishan. Chochote chato tak, mita kupo ike man. Na mina idika mwala stock kwa chenjian. She got a guan. Yes I know, mama get busy. Tuende kwenye dance flow. Unapokata kiuno matozo na paga. Utasikia sauti zao kisema. Natakaisha bokea, mita mtuwa dunian. Na kwanzia leo nitakuwa natembea minagan. Naona milupo menanza kuntamani. Basi malizia kinywa twende zet nyumba.
Tukianzi ya uzuri tu, she got it man. Tabi ya shima ndiyo du, she got it man. Baka kwa ma sister du, yeah. Na baki tu kusema u, she got it man. Tukianzi ya uzuri tu, she got it man. Tabi ya shima ndiyo du, she got it man. Baka kwa ma sister du,
yes, yeah.
Na baki tu kusema u, she got it man.
She got it man, girl you got it man. Ujulikwa na wewe so siri na ona fry. You got it man, girl you got it man. Oh baby, we ain't no my number one.
God of one, number one. God of one.